twabagolosa mikono nga tubalonda kati tunenyani ku kino emiwendo gyekanamye nga temuyina bwino mulimbye enseeno tekyalya kuwa kyakulya otesitinga koloze todduke wamamafina ngosubira bikyuse koloze nga kasaala emiwendo ku mafuta wejerezo wa V8 akyewanika wandiba wejereze kuba gye tugenda amafuta bagaguze kolagye ne bagaguze obanga gwe batuze omumpi wakoma wakwata naye mwe mutukwasa mutaka kale yadde omumpi awunyataka naye amafuta mwe gava kimutunyigiriza okutunula shabe nga yambadde ebivavava gavumenti tutaase kyenguze wuuti bwanga nva
kadama gange nabuse neŋŋende bulaya nge simbye nabuse emiwendo gyekaŋamye ningente gye batawabiwata nga bagikamye kyenva nabuse neŋŋende bulaya nge simbye nabuse emiwendo gyekaŋamye ningente gye batawabiwata nga bagikamye nabuse neninnye ennyonyi nabuse nge simbye nabuse nabuse neninnye embaati nabuse nge simbye nabuse 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 nge simbye nabuse 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 nze nabuse nge simbye nabuse
tukolera mu bukubi si bunyonyi bali layifu gyentegeeza tuli bubi kyetuva twekalakaasa yadde timu yekalakasa obubi sigiwagira nga maniyo mayindiyo kyusa mu gavumenti nafa bali eno twandibawerekera werekera nga mwamanyi nga bikayo gyawekeera kubanga tomanya gye biggwera tetuli basimi batooyi naye lwaki tukirira mu kifo kyokwambuka mutufudde bana bato tuzanyisa nga tooyi ekwipumenti nga mwendo wemuseka temulina tageti nga likutoyi mutukolako bubi bokka ate ne mudduka gavumenti mubeko nekiso mubi nga kapere kimwongera omutunuza obubi ye
kadama agambye nabuse neŋŋende bulaya nge simbye nabuse emiwendo gyekanamye ningente gye batawabiwata nga bagikamye kyenva nabuse neŋŋende bulaya nge simbye nabuse emiwendo gyekanamye ningente gye batawabiwata nga bagikamye nabuse neninnye ennyonyi nabuse nge simbye nabuse nabuse neninnye embaati nabuse nge simbye nabuse 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 nge simbye nabuse 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 nze nabuse nge simbye nabuse
ebibi na bino byaddala mulina potesho nga yesu okomya kine kibi nga sitaanya amafuta gake wansi si mu bubi gavumenti kikoleko maybe denitude rovens I rock it. The great